ushendela mizolo wenzi icala usengkhoshisa
ushendela
mizolo wenzi icala usengkhoshisa mendweni
ushendela mizolo wenzi icala
usengkhoshisa mendweni ubuso ubayizolo ushendela
mizolo
abantu abamabadanga ubuso ubayizolo
ushendela Ushengo
kisi shendela mizolo kwa shama potwe
Ushengo